thousandandbeyond.com.
Never doubt I'm better than your ex. I can assure Susa Kashita Poly Great. Usayembe Kesenta Ungali Ndidi Great. You are the best, I will do my best to put you on first. Fakutala forget. Tipangeka budget, sagari mu pocket. Vila vumu bucket, iwe ni full package. Sufanika damage, usakati ya masausage. Mamuna bali na college, ufanika na marriage. Hero ni na vision, sini ni na mission. Ungaone attention, iacha ni ma question. Yeah, Trapador success.
Nichiba bali kuwepa sana, but you know to me, I'm better than your ex. Wanapaka huku na maine kuripe foja. Bali vaje sako wako, noti vaja vamu history sanka wako. Ine chene inakonga kwa makwako, noti fija fofela tupi yako. Wanapaka ni mayuza, simiti maza Judas. Chayeze ni laliga apa ni bundazi. Jue number one, no parist ya mafigazi. Yes, it's a boy, it's a boy. Mufa jazz in the beauty chipanda.
One who pita zezuda.